CK Music promos that
0908 Gaza 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 Nation.
It's Vision Bone Records, baby.
King J.
Mwana wa Yesu, BKKV pa makina.
Taka.
Mama nkala batitamba,
iwe.
Bize bize batikamba, muma story ya botipezeka.
Ela.
Siti mashota mwala, kapita shima bababa.
Iwe.
Muntu ni devo kumene, bize bize titizi mvela. Batiski mazimvela. Bra.
Tungu, 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 tungu. Kavio kufi tungu. Tungu, 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 tungu. Kabiyo kufi chongo.
Chongo, chongo, chongo. Kabiyo kufi chongo. Chongo, chongo, chongo. Kabiyo kufi chongo.
Kali wangu na mawitinesi balipo. Peya papari na bantu bakalicho. Ibangati wa mafuno jamu. Mbine yanga ikapita. Wapipo mulipe pamushe. Muma fipanga munga simulimo. Pacha ikafriza niziba akupasa pressure. Nitija sivinga chitike nga paripe ya pizza. Ile baby mama wanga loko sinchitika. Nifunika naja pizza. Nangabwaye baka zinchi pizza. Imwe nifanu nga muma babisa. Masetting inakana kwebu yeah. Kondimwe mwamene mureta masabuso. Niviziba vafana vapageto. Voshanya kwebu chetekera. Njie kwevitira maspana. Vamafuna nikapempa wakaskana. Manje toze sitinga peuri demu drum.
Yeah.
Uyu mufana sanama palipendala machaka chino salala. Problem usimu matasha loko feba chitabanza nufawama. Bize beba saka tichonga ni kumwamba kujumpa luwamu. Mangala batitamba, bize bize batikamba. Muma story ya botipezeka. Siti mashota mwala, tika pita shima bababa. Muntu nitefo kumene, bize bize titizi mvela. Batisti mazimvela, bra.
Tungu, tungu. Tungu, kabiyo kufi tungu. Tungu, 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 kabiyo kufi tungu.
Tungu, 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 kabiyo kufi tungu. Tungu, 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 kabiyo kufi tungu.
Mbika mumariashi ya upu wa atasi. Chivirishi na utampa wala funduri mipash. Bize bize huku landa pawa nilu ushinishi. Elu nishitura mipiru mutinshi. Nga wambu na periunsi ulifoye kuspinsa. Tiini revo yenu nishimure nkunka. Narimi shiba mwari shiba akaritu. Tuka mimona muntu wande mainezu. Awewe nebulebilisha, inewaita mambilisha. Apalumba ya lakusaku, nefafi kumitisha. Bantu wamu abo babasu, awewe nebalitenkisi. Bale ipango kushupamu, batapari na chainamu. Shambarata kambarata, na vihutuna. Baratata ya itenda, inachatanda. Vauputu wakutunu, nimakatana. Shambarata kambarata. Wamani kutunga Wanturu mapini insumina. Team Gaza 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 Nation. Kale wangu na tufunya puna chimbi. Halu, halula, hila.
King J 0908 GOV Akachu Dream Moon Jizu Achan. Hila Umfwa Badere la bafana. Vambutila maspana kusosi. Ata iwe leka vaupu wa susi wa kingi ni kingi. Iwe
BKKV.
El original
exclusive from CK Music Promos.com.